What's going on there? Haha! No one knows I want a name! Hello, baby! Bodia we move we ni mucheko ya buraya ofasonga bakili ni mucheko ya buraya olora muloro no sai ni wakakalawa auna rufuto te musana ono burawa bakorola bakorola zoro kakorola ochena ochena udwanga ododora ndo aina na sonye zanda dipeta cola bala bamwe basizana bakoto musora bakuzara monotara bo musizanga ai ni mucheke akorola ngati chichi ai una sweke u ambara zwale chichi ai afun ndwa ubengesa swasi chichi ai Como fara otro era na majata, hako tata asi mutu wa utata, otro dinare ya nyana hango kwata, ofa ya ngapolo ramarata.
Mato wa majita omsesi, oyu wana ni mkaskas, she wearing tight jeans and a black shades. Oyu wana ni mkaskas, she's drinking and smoking. Bitches are with him cascas. So ya kita swim cascas. Nasine has hit us in cascas.
Kiti yawe, kiti yawe, kiti kiti yawe. Bakoto the tikiti yawe for titi yawe over. Titi vetanga kiti ti nawe. Abana zaka bakola titi time yawe. Una kiti hana mbitu toba switi. Aba fiti, aba pretty, aba niti, aba swiki, aba ziki. Hana jiti na ruti. Kazi kiti aba mutinti kayezi kiti. Ndi injo tena pamkiri kiti. And the ufina angaba a designer. Oswe na gaina hezwe asi made in China. Aba jaina balamu na bataina. Wako ye gaina bachinga bongo aina.
Wobu nunga orata. Uvili langa chirata. Ndabuza vora marata. Atweka nga chikete chiarata.
Mato wa majita omsesi. Oyu wana ni mkaskas. She wearing tight jeans and a black shades. Oyu wana ni mkaskas. She's drinking and smoking,
drinking.
She's rolling with friends. They like me, it's obvious.
Oh, yeah.
I see you faces. Oh, you wanna home cascas? Bitches always in cascas. Zoya kita swim cascas. Nazine azuita swim cascas.
Mwana walu nako nani seze ni atakara. Ukuchena na bangana babu nara botakara. Machita na mataima wakuzama ubafara. Chilero na mara zo sendera zo tangana. Watomo shisha piko wakona wasongo sika. Useza asafaf useza nto sika fasi. Arona kuhubu nambi adoba aprenda fasi. Mwano na legasi bako kala botekasi. Tomanda mutinta dofara sa para para. Mwana kafare ntwana ni akona ufara wana. Smiley chawe shiko nyita 1, 2, 3. Ubeyonce ndi ya mufuna sa Jay-Z. Uperfect na si say sava yena full blessed. I'm impressed niko say sana na end. Niko shift na end. Niko sika what off. Ya si thisa kubiso ya fisa madev.
Mato wa majita omsesi. Oyu wana ni mkaskas. She wearing tight jeans and a black shades. Oyu wana ni mkaskas. She's drinking and smoking.
Drinking.
She's rolling with friends. They like me, it's obvious. Oh, you wanna home cascas? Bitches always in cascas. Zoya kita swim cascas. Nazine has hit us in cascas.